Classic music. I love you, Mama Africa. I never let you go, for sure. Never let you go. Sheriff. Skiza, hayo maneno ya watu. Usiwasikize. Kumbuka, kuna watu na viatu. Wanachochea uniache. Regesha furaha yako tena kidogo, nikumbatie. Vanjio vulwaza umtima. Regesha furaha yako tena kidogo, nikumbatie. Vanjio vulwaza umtima. Mama Afrika, kuliko nifa. Siweri kukuchezea, tulipotoka nifa. Matatizo kadha, hapeni kona sikitu nongea. Mama Afrika, kuliko nifa. Sipendi kukuchezea, tulipotoka nifa. Matatizo kadha, hapeni kona sikitu nongea. Long time, long time. You and I, you and I, my beautiful angel, malaika, nakupenda. Sije kuniacha, watanicheka. Malaika, nakukunda. Sije kuniacha, watanicheka. Nami nipo siku takuja nelewa one day. Vita ugomvi kila siku mbona hazipei.
Mbona hazipei.
Nami nipo siku takuja nelewa one day. Vita ugomvi kila siku mbona hazipei.
Mbona hazipei.
Kumbuka happy time. Kumbuka happy time. Regesha furaha yako tena kidogo, nikumbatie. Vanjio vulwaza umtima. Regesha furaha yako tena kidogo, nikumbatie. Vanjio vulwaza umtima. Long time, long time. Wakachoche unitoroke. You and I, you and I, my beautiful angel, malaika, nakupenda. Sije kuniacha, watanicheka. Malaika, nakukunda. Sije kuniacha, watanicheka.
To boy Rizo, Rise Lean, Jaffa Rizo, Records, Thunder Sound. I see you, Sheriff. Love you, Pick Left. Love you, Brotherhood. Out. It's educated to East Africa. Malaika, love you.